bakunzi b'ijwi rya Amerika ndabasuhuje aho muri hose n'ikiganiro muri isanga uyu munsi kuri mikoro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington DC. Kuba twumvira kuri radio, telefone zigendanwa cyangwa se kuri mudasobwa, mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Turacyari kumwe mu biganiro ku mateka yaranze u Rwanda n'Abanyarwanda. Ni amateka twibukiranya kugira ngo tumenye neza impamvu ibyo tubona ubu ariko bimeze, ko bifite aho byaturutse n'icyabiteye. Ni amateka adufasha kuzirikana neza icyo buri wese yakora mu gufasha Abanyarwanda gufata indi ngendo. Nawe aho uri hose, umusanzu wawe urategerejwe. Kumva ibyo dutangaza nibyo, ariko twifuza ko nawe wagiramo uruhare ku byo wahagazeho. Nongere nibutse we mwese mutwumva ko abaduha ijambo mu biganiro byacu bose tubatoranya tubatezeho kudusangiza ukuri bazi ku byabaye, ku byo babonye. Ntawe tuba tubaza twiteze ko yabeshya abatwumva, gusa ntawe twahamiriza ko ibyo avuga ari ukuri kwera. Mwe mubumva muzashishoza muzave abacamanza babo. Icy'ingenzi kuri twe ku ijwi rya Amerika, tugera dushyira imbere ubuhamya twumva ko abenshi muri mwe bamutegereje. Hari abavuga make ariko uwumva arumva akamenya. Abagiye baduha ubuhamya bwanditse bure bumenyi bwihariye, twitabaza impuguke zigasesengura kurushaho. Ahanini twifuza ko buri buhamya bwagira umurage busigira abatwumva. Aha ndavuga umurage wo kubana kivandimwe, umurage w'urukundo kuko ruruta byose. Ndasaba nanone mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana atugezeho ikiganiro cy'uyu munsi nyirizina.
Urakoze cyane Etienne Karekezi kuva iki kiganiro ku mateka y'u Rwanda yerekeranye n'igihe cyakurikiye ihindurwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'1973 cyatangira. Twatumiye abitabiriye gutanga umusanzu, birumvikana twibanze kuri Banzarubara, Colonel Laurent Serubuga na Colonel Aloyse Simba, babiri muri batatu bakiriho mu bari bagize komite y'ubumwe n'amahoro y'igihugu, akanama k'abasirikare bakuru bahiritse ubutegetsi bwa Perezida Grigori Kayibanda. Colonel Bonaventure Ntibitura bari kumwe yatwijeje kuzaza, turasaba cyane ngo agire intege zizabimushoboza. Icyo tugamije nuko fashisha abagize uruhare mu kwandika ayo mateka, gufasha abariho n'abazaza kuzumva neza uko abantu barenga 60 bafashwe nyuma ya kudeta bagafungwa bakicwa, ukuntu bashyizwe ku ngoyi cyangwa se bicishijwe inzara, imirambo yabo ikajugunywa idahawe icyubahiro kigenerwa umuntu, byakozwe nande, byagenze bite, bashyinguwe he. Ngibyo ibibazo dukomeje kugenda shakira ibisubizo. Mu biganiro byacu byashize mwumvise umwe mu bana bakomoka ku banyapolitiki bishwe, wari wasuye Nyamagumba, yavuzweho uko yaba yarashyinguwemo bamwe muri bo. Amaze kuhazenguruka yaratakambye ati ndasaba ko hashyirwaho iteka ryatuma nta munyarwanda wongera kwica undi. Muri make ati nta kiremwa muntu icyakongera kwica ikindi kiremwa muntu, kuri we no kuri wowe no kuri twe twese iryo teka ryatuma nta munyarwanda wongera gutinya undi, wongera kwihisha undi, wongera guhunga undi. Ubumwe n'ubwiyunge byasagamba abanyarwanda bagakorera hamwe bubaka urwababyaye aho kuruhunga cyangwa se kurubeshamo ikirenge kimwe.
Muri isanga Muri usanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turakira umwe mu bandi bahoze ari abofishiye bakomeje kuvugwa mu biganiro byabanje, yari yarigeze kutuganirira ariko gato, ni Colonel Stanislas Biseruka, yabaye umusirikare mu ngabo z'u Rwanda akaba ari uwo muri promotion ya gatandatu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu yari afite ipeti rya lieutenant, akaba muri kompanyi Butare muri Yeso, ikigo cyigishaga abasuzofishiye b'ingabo. Nyuma ya kudeta Biseruka yagizwe komanda w'ikigo cya gisirikare cya Ruhengeri, ahabwa ipeti rya kapiteni muri Mutarama umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'ine. Ni nawe wari ushinzwe uburinzi bwa gereza idasanzwe ya Ruhengeri. Iyi niyo gereza yari ifungiyemo abahoze ari abanyapolitiki ku butegetsi bwa Perezida Gregory Kayibanda. Iyi ni nayo gereza Colonel Stanislas Biseruka nawe yafungiwemo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani. Icyo gihe yakekwaga mu bari bateguye kudeta wo guhirika Perezida Juvenal Habyarimana. Colonel Biseruka yavuye muri iyo gereza adafunguwe, ahubwo yayikuwemo n'ingabo z'inkotanyi za FPR zagabye igitero mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na rimwe zigafungura iyo gereza. Bityo Colonel Biseruka na Colonel Lizinde wari major icyo gihe n'abandi bari bafunganywe bakayivamo. Nicyo gihe Colonel Biseruka yinjiye mu ngabo za RPA, ubu ni inkeragutabara ari mu Rwanda. Tuganira yabanje kutubwira ko ibiganiro by'ijwi rya Amerika kuri aya mateka abikurikira byose.
Bose ndanyumva cyane kuko nyonyine no modoka unabote kuri ambasade ya Amerika.
Nibyo
ndanyumva rwose, ndanyumva ushaka amateka n'iki imikiza kubyekeye amateka numva kandi ntabwo ari kintu kibintu kuko ubuki yuko mbavuga mbere ko ngo abanyi abagiye kureka n'iki byose tusa afite sisi pa furiye donc Habyarimana afite ikintu ubwo yashaka kwivanaho kuko dufite za preve zose nicya kintu kandi ngeze nikuye kubwira. Hanyuma uziko bamaze kuvuga ngo baramaze kudeta babonye abaturage babyemeye ngo abaye kuko ngo kudeta yarabayeho abantu ngo bashatse guhungabanya amahoro nuko batwitaga abashatse guhungabanya amahoro. Uziko kimaze kujya ku ruhande yavuze ati metena igikurikiyeho ni ukwivanaho kira kintu kicyasha kiri kuri pouvoir ye niba utangiye nubwo badushyize mu rukiko ngira ngo urabizi
yenda bizi
kubona atabyibuka. Rindi yaravuze ati uneganya Habyarimana na muramu we ryangirazo nguyu arahajya we yarabikije ngira imbabazi nituburane nayo ibyo mubwira byose ntacyo navuga agiye kuko icyo gihe niyo mpamvu wabonye ibintu byose abakize muri wikoro. Uzi ko icyo gihe u Rwanda rwabayeho efekitive ma nk'uko uri kuvuga ngo habaye na zanyito batwaye n'igihe efekitive ma ariko Rwanda rubayeho badukatiye kuri ponye dogre tuyuriya ntitwigeze tuje tuburana bwuzurire ntabwo ariho kubera ahubwo ikintu cyatangaje nuko twagiye kumva twumva ngo batanze impuzamarira ngo bageze bati ku bantu bakira bate tuvuga tuti bishoboka bite ko batanga impuzamarira ku rubanza rutararangira
kandi n'izo mpuzamarira bari bavuze yuko muzafatanya kuzitanga na leta. Ubundi hari icyo mwahaye leta none se nimba leta yaratanze impuzamarira kandi urubanza rutararangiye ni ukuvuga ko leta niyo yiyemeje icyaha?
None se bishaka kuvuga ikijere nite ko nawe uri umugabo kandi ko ufite disido diserenoma bishaka kuvuga iki amfete nakubwira ngo kiriya kintu njyewe ndavuga mu gifaransa gutonga komeritere ya parabo kwa kundi ubona bamwe bigantura y'abakonsiye feke batafite akamaro kuko nta kuntu yakodo na kiriya kintu kimeze kuriya atari sinkuza yashidutse mbese kigize reperikisiyo atigize potetere atekeza kuko iyo abanza kugera abakonsesiri ntabwo yajya gutekereza ko bigira n'ahariya hose. Nge ihite ya Butare namenye ko habaye kudeta ndi mu Rwabuye ndi kumwe n'abasirikare ahubwo baje kwinjira mu gitondo bati ngwino mu kigo ndavuga ngo ari njyewe nageze wasanga inyenzi zateje niko nageze mvuga direkito noneho ngeze mu kigo atekaga bati ahubwo mushyire abasirikare ahandi rero tende ahabaye kudeta niko ndabyumvise.
We
zari etabuta
bana gushira mu ruhengeri navuganye na mbonamye karambira ati bamushyira mu ruhengeri yaje kungisha inama ambwira ati hari ahantu banjanye kwari ahantu habi burya ntibashaka kuzakura ibintu bakabengerekaho ati biseruka mubwira yuko agenda ikintu cyose bamubwiye akajya cyandika ko atazemera order nimwe batayanditse niko mbona nteka yambwiye nibyo nahitishije ibyo byarabaye ari babyiza
Nyongo ako kanyeta yukona ako kanyeta yukoni kuko mbona me karike yari di pesone na mungine ko urumva jana ngaji kuko twatu ngo njibuja njibu botani mbuji ani kanonde mbazo kiburu mbazo kiburu ya nabasimba simba nyine kuno kiko njarane pezi avuga ngo donku te naifu titwaze mo kompanyi ya bari kiri no dizi nufume Jadi dia kau baca bawa 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 Mudah itu lah, ramai orang berfikir jika tuh aku ni saja. Beliau ada ini kundi, hanya mahu memahami macam syampar domain itu. Patutlah jangan jangan tuh kosar duwati, zabu tari, zandi, zandi macam zabu jumpan ada macam ni. Tuan kanset, ada hari yang mutu, kuarung kuarung, kita baca lagi. Hari ni kita show. Uko jimire nasema tuan fataga, mizah video kamar duri tuan jangan kapau sisi macam ni.
Itaje twavuganaga ibyerekeranye na rwa rugendo mwakoze muri Aziya urwo rugendo kuko murarwibuka mujya muri Aziya impamvu mwagiye mwavuganye muri Aziya mwarayimenye cyangwa
impamvu ariko tekinisme ne kubwiye ko kumaze kwimpamvu niye yakumenya ko impamvu ariye Donko niko bambiye ngo nitegure ingajya za ministre wa transere na ajiri kigari bati uraherekeza ministre wa nyetashadiye muri mission kuko jusqu'alor na mission y'u Rwanda igeze ya muri est prepi do reste donc itaje ni ko ministre kwa si andere kigiye bugase kigira niko twaje kaga kigiye njya twaje kaga cyangwa ndatugize kwibarira ngira ngo njibuka kigiye n'abashinwa twakiye neza abashinwa bate bari batarakira cyane ariko batwe ko baduhaye umuhanda rusumo kigali batwemera ko baduhaye n'agira simantori ndetse bati niba mushya nta rumuna y'ipamba mbura y'ipamba tuho uruganda rw'abantu batwatekire ngo gukora imyenda avuga ati tuzagerageza icyo gihe ndibuka ko bavuga yuko karama hari za papiniyeri za kipamba ngo ni mu mutara tsindizi no mu karama aparisanye nje na tuko ati twagiye gusinge na no mu kugenda mu kigare nje papuro ko zaga n'abandiko nje nta kinya ko si bavuze ati ugende ukore ikindi
Colonel Lizinde munyandiko yashize yanditse nakunze kuvuga kuva ibi biganiro byatangira yashyizemo ubuhamya kwitirira akavuga ko wamubwiye ko igihe wajyaga mu butumwa muri Aziya y'Iburasirazuba nk'uko wabimbwiraga mu kanya etamajuru yohereje komanda Rwangirahe kugira ngo agusimbure uvuga ko ugarutse hari umusirikare w'ikegera wakubwiye ko Rwangirahe yamusabye gushaka itsinda ry'abantu bizewe bagombaga guhabwa ubutumwa bw'ibanga Bizinde akomeza yandika ko iryo tsinda ryoherejwe muri gereza ya Ruhengeri ijoro riguye bagahitamo bamwe mu banyapolitiki bagombaga kwicwa bakicirwa mu nzira bagashyingurwa ku gisenyi avuga ko wamubwiye ko igihe wagarukiye mu kigo wasabwe na Koloneli Serubuga gukomeza ubwo butumwa kundetse yagutumyeho umusirikare kapitene Ndibwami wari jedu akaguha amafaranga yagombaga guhemba abakoze uwo murimo ibyo amafaranga nabibajije Koloneli Serubuga ambwira ko yaragenewe kugura ibiryo by'abasirikare bajyanaga imfungwa kuburana ariko wowe nkurikije ibyo rizindi yandika uvuga ko abasirikare bari bari muri mu bindi bigo bagiye gufata akugahimbaza musiki muri eta major ibirizinde yandika koko arabimubwiye
ikutere urabona ipati ishoko yaravuze utagiye rubanza rutangiye tubona ko bagiye kutubanyisha ubwo rubanza bo ariko afite donc les intérêts ikiko yemeze kurya harimo boku do detail nyinshi cyane nyinshi cyane utashobora no kumenya wowe kuko bya bintu très sophistiqué kuko urabona donc les intérêts de nous ira ku constitution rengi kugira ngo ufate abagire babaye muri iki constitution bajye mu yindi ariko ugomba kufite autorisation hejuru kase n'ukuye ngo bareje nuko uri mu yindi ababizi bo ariko kandi hagataho ngutse ngo nabantu gusaba bari bari hari hatyo nabandi nuko nyine patete le teneme bakoresha izindi ndege gutyo ariko iraje boku de telefone kuko hagataho habaga hari na donc ndiko neza ngiye ikoso se nuko akoze rutye habaga za esanze za za isha ndo bakabaru prepare pari no ki peno teki kandi kutashwa kwa kutu se nivande akuziki nivande wabatuwa nivande aliku kiwi nizi kusa mkungu nti mkungu sababu nti babatuwa ya babati nizi kuri poe mbe kuwa kuri poe mbe kujia kuri se na te na te akabari na wangi bari anjare toko na gwada banu umweta nga wilibafu kufuwa mkungu zana ubantu ubashye kugiti ubaraza cyangwa gibuke donc uruka ko ari ibintu tetetetetetre gikokte ntabwo ari ibintu byabaye ko kuvuga ngo ni ibintu byo gufata kwa musa ngo fata abantu cyangwa abantu bageza na akambira tutabiri
none se rubugwa kuvuga ko yakohereje amafaranga ayo mafaranga koko warayabonye wowe
amafaranga se yanyereza koma aho icyonzi urumva akutse mu rukiko ahubwo nduko abo bantu babaye rusi babwira yuko ariko c'était une pour kugira ngo baza kipinge so kre ariko sikinzi gisinzi nakubwira nakubwira umore wayo urumva ariko nziko yatanzwe ariko yabanye ari njye yahaye ntungene nabonye ikintu kugira ngo nyabane Gravi, ni galimu akirimo ibintu by'amasoko cy'isano ryose bashobora kumva n'abantu benshi kandi bose udashobora kubafana natwe n'utwo tukiyandi natukiyandi nkubwira dukora tumenye mu Ruhengeri kubera ko natwe tumaze gufungwa
nka birya byo kurwa bayanga Serubuga arambwira ati abantu bo kurwa bayanga kura ko nagerageje kwifashisha inyandiko zari izinde na nkuru nari mfite anyemerera yuko Suryeto na Habyarimana koko ari we wabikiye mu Rwabayanga akaza ndetse bagahita banamwohereza kwiga ibyo ndabifite nabitije ku ijwi rya Amerika Serubuga arabyemera ariko ibindi ntabyemera avuga yuko abo basirikare atazi uwatangaga amategeko n'ese uko mbwira abasirikare bari kuva mu Ruhengeri bakajya ku Gisenyi chef d'état major atabizi
oya ahubwo eske back yewe no hagira umuntu wabo nayo ese ko muziko uziko umusekera kwitaga umusekera hariya muri ka muri teta goshi murengeri mukabari cyangwa ikindi kindi mu gitondo nko mu masaha nkumva telegram iraje ngo apra ke militaire ngo reprovagane sida mukabara kanaka ntazi n'ibyo aribyo donc nakubwira ngo kera buriya donc u Rwanda yari fisore kubyo udashobora kubyumva
ujya kureba mbona mpeka bagusabye kwica abanyapolitiki wowe uravuga uti ntabwo abo bantu ntabwo mbica naguha amazina
uravuga ute bo bantu nago mbica urahaguruka ndavuga ubivuga uwo ni rizindu bivuga uje Kigali ujya kurema mbona mpeka umubaza niba koko ngo wabica mbona mpeka namubaje rambwira tumva simbyibuka ariko nzi ko atumvikanaga na Serubuga atareke ibyo bintu byabo bantu bagombaga gufata nago mbyibuka nizinde yabyanditsa abeshya
nzinde urumva iri dovenye kugira ngo ukonfeksiona ibintu bye kugira ngo ekomando pase ngo nago bite ngo yikigari ari nawe kugira ngo tutuzaje cyane cyane tabaza sibyo
nta gihe na kimwe wigeze uhabwa amategeko na Serubuga ngo ugire ikintu ukora na rimwe
avuga ngo ko ikindi
yes
oya urete gusa kumwe yuko ngomba gusa kugera ku gufasha ngo direktori wagereza mu gihe cyo transfer z'abanyururu wi
Donc c'est lui qui a gusabye gufasha Sembagare gutransfera abanyururu wari ku Gisenyi. Ariko ntiwamenyaga aho babajyanye abo basirikare. Donc ngahamanye na Perode bagiye kurabya Imana bamubaza ibyerekeye abaprisonniers.
Donc batubwiye ko ikitari cyo iki ngahamanye na Perode. Bati kureba kuko ngo ni famille y'a des prisonniers politiques. Barabaza ngo bati mu gihe cy'utwazi do normali puisque tuba twamenye ko normali ngo sont plus là. Bateye kugira ngo tubabe utwazi nuko tuba watubwira neza niba koko byo nabyo. Nuko arabwira ngo nzababwira ministre wa justice niba mwajyanye mu kazagira ari cyane cyo se cyate te ki somonde mugiye mumenye la vérité kwa nuko byaje afite zamuje niyo banyu zabuye n'abandi kandi ngene menye muri hege cyo ro get for
akuse umuntu nkawe urabona konera ibiserukamo abantu barakuzi urumwe mu basirikare bari bazi ubwenge famiye ya Kabanda wari prefe ukuntu yavuye mu Ruhengeri ibyo wayikoreye urabyibuka
kandi iki kibasha cy'abi Kabanda yewe se makiri soje urabyumva ko se makiri soje kuko ari umuntu wari direktori wagereza icyo gihe ashaka nyine kumukira ikintu kitabaho rwose ikintu soje dutute pieze se
ko ashaka gucikisha abantu
ya papa rero maze je te revois que c'est personnellement je te le dis et je lui ai même montré le document je lui ai montré le document là où il était quoi il est là ça et les hommes qu'on y m'a je ne vois même pas ici pour qu'il y ait une attaque de quoi quand des cancans quoi quand il faisait tout ce qui est ni marero ni ma vie comme ça va déjà bien parce que
déjà du Congo
là j'ai mis des gitoya ou du Congo mais ndabwe murenge njya mu gihe cyari muri kampani cyari
mvuga ibya kabandara n'intambwe mvuga ko ari umusore abantu barakuzi Colonel Biseruka ufata deriske zo gukiza abantu nkuko abikoze ariko nanone abantu bakibaza ukuntu abantu bari kwica abantu mu Ruhengeri ntubimenye ukajya ubona bagenda ntibagaruke ntumenye aho bagiye
uko ikintu ndonko tekiza temwanyaje mu cyumba wagazeho ureba gutyo njye ugerike isparisho cyacu ni politiki n'umuntu niko ari gakireja bakora transfera mu buzana gakire bana mu ngize mu ndi mu rugo aramugara bitwa witwa muzano yahaga Ya rama magati hano hari ukitwa tunya kizini politike mudino za mudiki muri tanseri baje kubura ko batarebaga batarebaga kubura na noneho banga cyari ufuye ndi asikira kigiye nafuye mu rugo kigo ndikubaza procedure zimwe kuko ntabwo ari apuze nyabasanzwe ngo nabaze cyangwa kusaba kusaba ngo dedikere ngo na kanya komunikasiyo tanga gerate Nata doko nyagiye mu kigo wa telegram si frenje nanjye yuko nanjye yohereje nsaba kusigira swi baransigira kusigira ndabije baransigira kubereza igende doko shefu gatagomba uwarabe azanye na mushiki wa gakire barazana kiti yakorewa gakire kugenda murebye noneho nyuma mvuga yuko bazana serikeye ntabwo ushaka serikeye tumushyiramo gakire tumujyana mu sinopsiyeri ibyo ntagezeho nabi isaje pyote muhanye kuko gitera nibyo nibyo ntagezeho kandi yumva atutambe konsiyanse yuko ngomba kugenda nyuma hayo bayizinze komantere ni ushatse no kuvuga nyine ariko rero majorisi atutambe konsiyanse kuko gakeswa twitwa tuzanye kirekewe
ahubwo kugira ngo byumvikane neza ntuyahaga wari uri mu bari bamuzanye ntaga ari ntuyahaga uriya wabaye koloneli ni ntuyahaga wundi
no urabona umuntu ugize kwa pilote wari musanze mu Rwanda
yes ndamuruzi
nyuma yaje kuba musanze mu Rwanda nyuma
ndamuzi
niwe ndonga wafikitika ya PM kuko na PM wajya akenshi na PM
kura nkuko twabivuze abo ngabo nibo bari babavanye bari bavanye ku Gisenyi babazanye mu Ruhengeri gakiravye apfira mu nzira
gakiravye apfira mu nzira ko amaye ko hari umwe apfuye mama donc ndi batanga parana cyiza ndi kandi ko ndi ansinje d'entonye kamaze kugira ngo nisare procedure zivire kugera gute kuko nyine mvuga muri manyi yanye tugomba kwagiza famiye
gakiri mwa mushinguye mu yesimetieri muri herimbi
hari amushinguye mu buryo muri hengi hari ya urakora mu rumanda umanuka uzya mu mando ya uzya ipomye cyinama adruwate hari ya hari cemetieri hari metimetieri abantu twabukiza kandi si kumanywa izuba riba ngomba saa tanu
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa.
Mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise ibisubizo Dr. Spiriani Hakizimana yatanze ku bibazo twamubajije Dr. Hakizimana avugwa cyane mu nyandiko zakozwe zemeza ko abanyapolitiki bari bafungiye muri gereza spesiyali ya Ruhengeri bapfuye ninde wamusabye kuzikora yazikoreye se abo yabonye koko se bari barwaye beriberi nk'uko byaba byaremejwe nyuma y'ibisubizo yatanze bamwe muri mwe mwaranyuzwe abandi ntibanyurwa birumvikana ntawe uneza bose mu bataranyuzwe harimo Dr. Pio Kamoso umuganga utuye muri Canada nawe twigeze kuvugana mu biganiro byashize ikaze ku ijwi rya Amerika Dr. Pio Kamoso
urakoze bwana Veniste nibyo koko nakurikiranye ikiganiro wagiranye na Dr. Hakizimana birumvikana ko abenshi bari bateze yuko yasubiza wenda ibibazo bihuye na bimwe bari wamubajije ariko nkaba mbona uburyo yabishubije nibyo koko yitwaje umutima nama we ndetse nibanga rya yakazi ibyo birumvikana ariko nanone tukurikije ko iki kiganiro ari ikiganiro kigamije gusana imitima yabakorewe iryo hohoterwa kandi no gufasha abanyarwanda gusubira mu mateka yabo kugira ngo babe bakuramo amasomo yatugeza ku bwiyunge nyakuri numvaga yarenza ku byo yavuze mbese nko mu bibazo wamubajije hari ibyo yavuze ati sinashobora kuba nakwibuka igihe naba naratangiriye kwemeza impfu z'abarwayi cyangwa inshuro ya nyuma baretse kunsaba expertise medicale byo birumvikana ko dukurikiza igihe kitambutse amatariki n'imyaka bishobora kwibagirana ariko ikintu cyabajwe cyangwa ngo cyane harawo amaje utese nk'umuganga wabonaga abo bantu uravuga imirambo yabo baritaweho nk'uko izindi fungwa zitabwaho nk'abantu aho birumvikana ko hari igihe ibanga ry'akazi riba ritagishobora gukoreshwa cyane cyane iyo habaye ihohoterwa ry'ikiremwa muntu icyo gihe muganga nawe agomba gukoresha umutima nama we akaba yavuga kuko niba hari abantu bagiriwe ihohoterwa cyangwa bafashwe ku buryo butari bwa kimuntu ikindi kibazo wabajije utese wabonaga imirambo yabo umurimo mukawukorera mu buruhukiro morgue cyangwa mukawukorera muri gereza iki nabwo ndumva ari ikibazo kitasaba neza ko umuntu amena amabanga y'akazi kuko birumvikana ko nk'uko ndetse bamwe bashobora kuba byibaza dukurikije ubuhamwa bwagiye butangwa ese ko abantu bavuga ko babicaraga mu nzira bagiye kubashyingura expertise yakozwe ite yakorewe hehe kugira ngo uwo muganga abe yavuga ati narababonye bamaraga kubashyingura se bakabagarura
urashaka kuvuga se ko ashobora kuba yarasinye impapuro z'abantu atabonye aho ngaho humvikane neza ntabwo nakumvise neza
ni ikibazo umuntu yibaza kuko dukurikije ubuhamya igisubizo cya Dr. Kizimana ntabwo twagifata cyonyine ubwacyo tugomba kugishyira hamwe n'ubundi buhamya bwose bwagiye butangwa ndetse n'izindi nyandiko zagiye zitangwa mbere ikibazo umuntu yibaza ati dukurikije ubuhamya bwatanzwe ari ibyavuzwe mu rubanza rwa Rizinde ari n'ibyavuzwe mu biganiro bya Ijwi rya Amerika bavuga ko abantu babakuraga muri prizo barangiza bakabicira mu nzira bagiye kubashyingura ikindi nibaza nanone nkurikiza ingengabihe yaduhaye yivugira yuko yageze mu Ruhengeri yakoze mu bitaro byo mu Ruhengeri kuva mu kwezi Ukuboza igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatanu akaba yarahavuye mu Ukuboza igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu dukurikiza nanone ubuhamya bwatanzwe ndetse n'inyandiko zagiye zigaragara bigaragara ko abantu batangiye kwicwa mu kwezi kwa cyenda igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kane noneho tukongera twifashisha izindi nyandiko cyane cyane urwandiko rwa Rizinde rugaragaza ko mu rugo iwe bahasanze inyandiko zihamya ko abanyururu bishwe n'indwara ya beriberi inyandiko makumyabiri n'enye ziri kumwe n'amafishi muganga yavuriragaho abo banyururu noneho ikibazo umuntu yibaza ese ko abantu batangiye gupfa mirongo irindwi na kane abo ngabo bakorewe amafishi gute kandi muganga arageze mu Ruhengeri mirongo irindwi na gatanu
izo mpapuro zivugwa zavugiye mu rubanza rwa Rizinde ko zabonetse iwe zari zashyizeho umukono nande
bavuga ko impapuro zari ziriho umukono wa Dr. Hakizimana ndetse ariko Rizinde ubwe yivugira yuko mu rubanza yasabye ko bakora expertise mbere ko bahakana katiriwe wazanditse akavuga ko jurije yanze gukora expertise ngo ahamye ko izo zandiko kuko atarizi ubwo rero icyo nanyo nicyo ni ikibazo cyabaye mu rubanza rw'icyo gihe ubwaho niho umuntu yibaza ati ese nta bindi bisobanuro kuko byashobotse gutanga ku byo byafasha abantu nanone kugira ngo ukuri kujya ahagaragara niba hari amakosa yakozwe abanyarwanda bayigireho hatazongera gukorwa amakosa mu bihe bizaza kandi twumve ko ibintu byabaye ari amahano bitari bikwiye kuzongera kuba icyakora amabanga y'ubuganga amabanga y'akazi yerekanye n'uburwayi ndetse n'abo yavuye ibyo ngibyo agomba kubibwira ba nyirabarwayi cyangwa imiryango iramutse bimusabye. Iyo ni ndi mekanizme yakoresha.
Ariko ibyo ngibyo ni nabyo yavuze asubiza ijwi rya Amerika agira ati yaniteguye guha makuru imiryango yababuza ababo nkabibibwirira je ubwanje cyangwa se nkabivugira mu zindi nzira. Ibyo ngibyo byarumvikanye hano ku ijwi rya Amerika, ndizera ko byo utabikemanga.
Oya byo ntabwo mbikemanga rwose kandi ndabyemera kuba afite uwo mutima wo kuvuga ati njyewe nabivugira muri cadre y'amategeko yemewe cyangwa bibwira imiryango. Ubwo icyo nasaba nuko abafite ababo bitabye Imana bamwegera bakamusaba ko yababaha amakuru bashobora kuba bamenya yabafasha kumenya ibyabaye ku miryango yabo.
Dr. Pio Kamoso, ndagushimye cyane kubwa aka kanya wahaye ijwi rya Amerika.
Urakoze nawe.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nkuko twabibasezeranije igihe kirageze ngo dukomeje ikiganiro na Caporal Paul Rugenera warindaga Perezida Kayibanda kuva mu Kuboza umwaka w'1974 kugeza mu Kwakira umwaka w'1976. Ijwi rya Amerika yaramubonye, tumutumaho mugenzi wacu Eric bagira ubusa ukorera mu Rwanda, yamubwiye impamvu yavanywe kuri uwo mwanya kandi ko atekereza ko byabaye intandaro yo kwitaba Imana kwa Perezida Kayibanda.
Kuri icyo kibazo na niho hari niho kugira ngo mbese icyo gihe yaragiye mu gihe cy'intuza cya sida yo kugira ngo apfe agomba kuba ariho byaturutse. Bo hari mu kwezi kwa cumi uru serijante gashira yarajyanye abasirikari nanjye ngenda ari kwa gatandatu ngiye kumusimbura, nsanga ko serija ari umusore, nsanga yanditse muri kaido konsinye ko yajyanye Pio Kayibanda kwa muganga. Ko nyine Pio yari afite uburenganzira bwo kugira twamujyana kwa muganga igihe isaha yari yose. Nawe muri iyo myaka namaze ntiyigeze ambwira ko arwaye, ntiyigeze agira. Ariko Roserija we niba yabonye ari umusore aramubwira ngo namujyane kwa muganga, ariko wa gatandatu turasimburana ndaje kumusimbura Roserija. Ubwo nageze saa munane nafashe abasirikari ngende ngiye kumusimbura Roserija yitwaga Ntigashira, ngezeyo nsanga Kapuraraji wewe arahari, namubwira ntise ari hehe Roserija, nsanga yanditse mu gitabo cya konsinye ko yajyanye Fils Kayibanda kwa muganga. Kubera ko Aida Shefu bapfa ku rurimi yari yasigariyeho Kandekwe mu kigo Kandekwe yaragiye muri konji wari komanda wacu, ubwo yarambwiye ati dore nta modoka ihari, dufite imodoka imwe uhite uyohereza kugira ngo hatagira ikibazo mu kigo hakabura depanage. Mpita nyohereza Koronero Mize n'uwo Kaporali Ajuwewe yari yasize, ndawe ndireka mutegereze paske niba yafashe initiative yo kumwijyanira, ntibyari byose aramuzana kandi ntabwo ari prisonnier. Ibya ngombwa ko mbonye Kayibanda niwe nshinzwe, ubwo isaha n'isaha aramuzana. Ubwo ndategereza saa kumi iragera, saa kumi n'imwe iragera, saa kumi n'imwe n'igice nagiye kubona mbona Pierre na n'uwo Serija Ntigashira. Nuko basa ariko nabanyuye akacupa mbwira Serija ndi Serija kubona imodoka yagiye abasirikare nabohereje paske imodoka yari ikenewe mu kigo, urabona ibi bintu birakugwa amahoro? Nuko ati none ati twanyuze mu ntuza mu kabare ati ku kamazuru ati tuhageze ati yarambwira reka afate agacupa ni se mwagafashe kuki mutahize muza ati ahubwo tukubitanye n'ingorane ati wari ushinzwe iperereza igitarama witwaje Musi yahadusanze turatonganye, avuga ko ngo abwira Pio ngo yaje gusindisha abasirikari ngo kugira ngo Kayibanda abone uko atoroka. Ubwo ati turatonganye nuko urumva rero uje musi ngo yahise atelefonarize inde ku byo nabibwiwe na na Jida Shefu na umaza bahise bamutelefona ko kayibane ngo yagiye gusindisha abasirikare kugira ngo abone uko atoroka ariko ari uwo muhungu wenyine wari wagiye kwa muganga ngo bamwera mu kabari kuyitwa Habimana Sarehe wari utuye hejuru ku kamazuru hejuru ya traffic pro ngo yari afite butike ngo hafite n'umugore mwiza ubwo ari pareko Ajida Shefu bamutelefonye iyo aferi agomba kuba yaragiye nawe muri ankete serije gufata imodoka aza mu kigo wageze mu kigo asanga Ajida Shefu iyo komunike ya bayimubwiye nta kindi yakoze yese amwamura imyenda bamujyana muri gereza y'igitarama baramufunga nange mba muri detachement ku munsi wa gatatu ndi muri detachement kuva kwa gatandatu
naye bari bagufunze
ntabwo bamfunze ahubwo nyine nje nakomeza kuba muri detachement noneho kwa mbaho kwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere kwa kabiri nagiye kubona mbona Ajida Shefu nyine wari wasigariyeho kandi kwe wari komanda nyine w'ikigo monaraje ni jipe nuko ihema twabagamo byari iri hejuru nabwo y'umukingo nyine w'imbuga ya Kayibanda niho twararagamo niho biro yacu yari nuko ahita mpamagara ati chef de poste ndamwitaba Ajida Shefu mva yo hano ndagenda muramutse nyine kumukomanda nuko nta kindi yahisanye uko inabi arambwira ngo haraho utane na minani wafatanyaga na Kayibanda kugambanira abaturage ntarakaye cyane niwe numva umusatumbuye ku mutwe ndetse ibyo biteri bi Ajida Shefu ngo kuki ngo umuhungu wa Kayibanda yagiye mu bubare hanaha ngo kuki utanyuhurije iyo komunike sinari kuyokohereza nte ndireka nje kuzana igitabo kirimo amategeko dukurikiza turinda Kayibanda rufisi Kayibanda ntabwo ari detenu nta mategeko yo kumurinda dufite we irelibere uretse kwa bananasi rero nta impamvu yo kuba Serge yari yanditse mu gitabo yabye yarabyanditse ko yamujyanye kwa muganga kandi yaramuzanye nta kuntu rero nari kugira ngo ntange kumunike ngo ufisi Kayibanda ngo yagiye kwa muganga reka nibona abifite uburenganzira kubwo kujya kwa muganga ati byumvikane ko nanjye agomba kuba yaraje kumfata nanjye njyanye muri gereza igitarama none umwe retse amategeko tugenderaho yo kurinda Kayibanda n'umuhungu we Pio ko atari konsinye kimwe n'ayo mategeko atamo konsinya kuba prisonnier aho ngaho arabyumva mbona aragiye nuko bitashoma ndayikora kwa gatandatu baza kunsimbura ndagenda ngeze mu kigo nsanga nanjye yantegereje ahita abwira Sudinite ati mumunzanire kuri raporo ahita angatira iminsi 10 yakasho
kubera ko utatanze amakuru
ngo kubera ko ntatanze amakuru bo akasho ndagenda nkajyamo nyuma y'iminsi 3 ndi mu kasho chef de poste yaje kumbwira ati ubu n'amapeti yawe bayakwatse uri soruda bo
yakwatse warugeze kuri kaporali
nari ngiri kaporali ati telegramu yaje ku munsi w'ejo mukuje kubona mbona baje kumbwira bati va mu kasho ugende uje gufata imyenda baguha imitation muri kije muri Kigali muri conseil de discipline nari ngiye mfata imyenda sanga imodoka bayiteguye bahita bakira mu modoka ndaza iza muri ka Kigali muri kije bayitaga ntuza kompanyi yita amajoro nuko ndaza ndiperezanta mbaho maze iminsi ine nagiye kumva suzu ofisiye do somene ari gushakisha ati uwitwa Bigendera Paul uba hano muri kije ari hehe ntindi hano ati ejo witegure uzaje muri conseil de discipline nditegura nkejo nje muri muntuza mu rukiko rwa gisirikare muri conseil de discipline yaberaga muri eta major uwo nasanze wagomba kumburanisha ni komanda Ngirumpatse na Lieutenant w'abandi na Ajida Shefu Habyarimana noneho ndi presidenta ubwo ajida chef ko ari we wari secrétaire aransomera ati turabona wari soldancier bagukonfiye iposta uba chef de poste kwa ex president Kayibanda tubwire umuntu wa deparashije office Kayibanda akamujyana muri aka kabare kuwitwa Salehe uwamujyanye noneho kubera ko ni presidence ndi soruda ndabagira nti yewe nagiye ndi chef d'état choma ngiye gusimbura Rusergent Gashira barareba ati se ubundi chef d'état choma aba nka sous officier cyangwa en officier wabone ko nasaze ibintu bitabaho noneho arasubira ati ngiye kugusomera neza bisubiramo bisubiyemo bararebana wabone bati hari pari kuri uyu musirikare yasaze chef d'état choma yabawe ati noneho uwabandi wari jede ahita yaka dossier ajida chef arambira ati bo wumve neza ngiye gusoma wumve ngiye kugusomera byumve ubwo rero naye nabonye mbonye ko yarakaye mo impapuro natangiye kujya gucunga Kayibanda najanira gaha abasirikari narayiste narayiza na gaha ikarasa iwanje uko twasimuranye kuva muri iyo myaka ibiri yose njyayo impapuro zose ubwo inza muri discipline njyaho mu rukiko nari nazizanye njya kuri ku president muri discipline zimwe zishyira mu mufuka w'inyuma izindi mu mufuka w'ishati ubwo uwabandi we atangiye gusoma ntacyo namushubije narabifashe ndagenda nzikubite imbere ya president ngirumbatse nise mo komanda ibintu njye wabyanditse yini dere ntangira kujya she ex president Kayibanda dere abasirikare najya 35 ireba nindi ikurikiraho reba nijo bundi bamproposje bavuga ngo munotorije office Kayibanda reba nene najanye 38 ubusu urabona ni njo wabyanditse barebana batiye batise Kayibanda uwo mucyo imyaka ibiri panda deza nti urumba ariho nange kumukikisha ndi kandi niyo d'état choma uwo sergeant Gashira nibyo ya mbere yaragiye yo kucunga Kayibanda noneho jede noneho abo zikinda mazarambaza ngo se ngo ntiwatubwira amategeko ngo mwakwigeza kwa Kayibanda ndamubwira nti uretse chef de tamajor wayatanze na komanda wayampaye nta wundi nayabwira nuko barandiba sinzi ikindi ajya chef yaragiye kumbaza komanda girumbatse abarabwiye ati mumureke atuye n'umusirikare ati sezera gutahe ubwo mpita nsezera ngo bitisere nyine bya gisirikare basezeraho ni pure n'abazo demo komanda nuko ati genda usubire muri nite yawe igitarama utegereze telegram nta kindi kubera ko familia yanjye nyine yari yasigaye igitarama njya gutega imodoka subira muri ka gitarama nuko maze iminsi ibiri ndikuri asamburoma ubwo nagenzi ko mbese batamfunze ibyo ari byose bagomba kunyibuka ariyo telegram nagiye ntegereje tumaze kuzamura idarapo maze iminsi ibiri nagiye kumva numva kandi ko yari yaravuye muri konji nuko barayimushyira telegram nuko barahamanga urugenera ntimuretona ati felicitation ati discipline urukiko rwa gisirikari urarutsinze baguhaye imitasiyo ku kibuye
uburokotse utyo
bandokotse gutyo ubwo ndagenda njya ku kibuye ngeze ku kibuye hari ukurikiye Yezu nawe twari twarabanye Nyanza twarabanye no mu Mutara ndahaba bigeze kuri 15 z'ukwa 12 yanumyeho mu biro arambwira ati muzehe gisi perezida Kayibanda ati yitabye Imana ariko bwo mvi gitarama mva muri tamajoro nza nabaje bagenzi banjye nise izo yafere zacu ko tugenda ubu ngubu kujya kwa Kayibanda bari bite ati ubu ngubu batangiye kubaka inzu kandi noneho nta bashe budatashoma bakijeyo no gukora rureza abasirikare bagenda bakararayo bagasimburana gutyo ati inzira ya nyirabuko yajyagamo igiyeyo ati byo bose barafunze bari gukurutira byari byose ntadatekereza nti buriya niba barafunze nyirabuko inzira igiyeyo no musaza wamugemuriraga nti byari byose nti buriya byari byose azicwa n'inzara bitekereza gutyo urumva ni mu kwezi kwa 10 imburano nyine muri leta majoro ya feriba urumva ukwezi kwa 10 kwararangiye kwa 11 bibaye kuri 15 nibwo ukurikiye Yezu yampamagaye mu biro ati Kayibanda ati yitabye Imana
wari wambwiye ko ukurikije uko mwabanye yari umusaza w'intarumi kutararwaragurikaga urwo rupfu rwe wumvise ngo yapfuye nk'uko bivuga watekereje inzara kuruta ibindi byose
nge ndumva naratekereje inzara mva muri conseil de discipline ndi mu kigo nabajyaga bagenzi banje bajyagayo baravuga bati bari kuwakorutiriwe n'ubu bari kubaka inzu y'amatafari ati batundi yamabuye ibiki byose ati nanzira yari giye kwangira bukwe bamugemurira ati barayifunze ubwo nta kintu nahise ntekereza nti byari byose barabagomba kuba bari kumumaritirije baramumaritirije tisimbize mbese mbifata gutyo nti byari byose buriya nti agomba kuba hari indi miziri bamufatiye mbese mbitekereza gutyo mbibana ku mutima ubwo ndetse njya ku kibuye ari ku cumweru nagiye mu misa mu kwa 11 misa isohotse mbona asumuta urumva ko yajyaga nsanga nyine aho ngaho muri leta shoma ikwase nuko ndagenda ndamuramutsa nawe turaramukanya nuko turaganira tuti ni akisuka guha imitasina ntibampa imitasina ha ndi kubera ibiriya byabereye iwanyu ngo ndiyo ngo yagiye kunywa mu bubare n'iki byose titiri nari mfite n'amapetivi ntibarayanyatse nuko ati hini nongeye mu kwa 12 nsubiye mu misa n'ubundi yaje mu misa kwa kodoriyanse kiri ko bimeze ati nanjye ati bantumye ko yitabye Imana
nidusubira inyuma gato ukuri mbere yuko Kayibanda apfa na mbere yuko bakwimura nkurikije ibiganiro uko wambwiye mwaganiraga urasa naho wari inshuti y'uwo wari ushinzwe kurinda mu by'ukuri se n'icyo umwibukiraho nk'uko mwabanaga mu rugo buzima umurinda
agese president Kayibanda icyo umwibukiraho nuko yarafite urutoki urwago iyo rwabaga rwahiye na najya kubona mpira ampamagaye ati mpa abasirikari babiri papa aguhaye urwagwa abaze baterura igisabo igisabo akagiterura akakizana mwese muri gasema nabayo igihe nageragayo urwagwa rwahiye buri gihe yampaga urwagwa ngahana n'abasirikari banje
ijambo perezida Kayibanda yaba yarakubwiye n'ubu ngubu udashobora kwibagirwa n'inkirihe
ijambo yambwiye yarambwiye ati rwose abanyaruhengeri muri abantu b'abagabo muri abantu beza rwose ati uje ukora akazi neza ati ndabona waragiye mu gisirikare ukiri mutoya ati uzakomeza ukore neza nta kindi nuko yambwiye ati uje ubana n'abanyarwanda nta kindi yambwiye ex-president Kayibanda
waba warigeze guhabwa ho amategeko na Colonel Serubuga Majoro Rizinde yaba yarigeze aza kumusura aho ngaho yarari
abo ntabigeze bahagira uretse ubusagatwa niwe bavuga ko ari we wahazaga nta murabo yaba Rizinde yaba Serubuga nta wigeze ahagera nicyo giye cyo kwitirizana muri leta major muri discipline nta abayobozi na Serubuga nta twabonanye kandi byari byarasakaye ko ngo abasirikare b'igitarama twashaka guturikije ngo Kayibanda ndi no muri kigo ba abasirikare bazaga bakandeba abo twinjiranye baranyatsa amapeti bati ngo washaka guturikije Kayibanda nuko nkababwira nti mbere ntibyararase nti ubundi mba ndi mu Budage ariko ari blague uwo mbibwiye agahita yiruka ati wa musirikare ati uzi ko ari byo ko abyemera ubwo yari blague nyine nkaga kubihakana ko n'umuri bavugaga bati ko ikibyari byarasakaye ko Kayibanda twagwa tugiye kumuturukisha ndi mu bari bwigomba kumuturukisha ko mwise kirani nti wini ho narate nti ntagomba ndi mu Rwanda ndi mu Budage bate se mwagomba kunyura he nti no twagomba kunyura Tanzania nti nuko nti none byararase nti mugira kindi mumbaza mugashushye ibiganiro abasirikare tuziranye nabandi meme na les officiers barampamagaraga bati ngo nguri mubarinda Kayibanda cyane uno se ngo washe ngo ngashaka kumucikisha nti n'ibyo mubaza nkababwira gutyo mise yo brag igahagarira aho ngaho bagaseka
muri ubwo buzima wabaye mu myaka ibiri urinda Kayibanda ufite abasirikare ucunga ukuriye uhamabwiriza y'uburyo bagomba kumurinda niki cyagushimishije kuruta ibindi niki cyakubabaje
icyambabaje nuko mu basirikare rwose nawe bayoboraga neza twarangiza titashuma neza muri myaka ibiri nta zadegaga habaye ntaki n'upyo Kayibanda ndataha nkamusezeraho na ex president Kayibanda nkamusezeraho tugiye muri Rumize icyaje kumbabaza nkuko na Ojida shefu wari wasigariyeho Lieutenant Kandekwe yamupropoje iyo mutifu Sergeant Gashere yari yakoze izo bega yari yakoze nanje akankuriye umutifu bigatuma abanyaka amapeti ku buryo ndetse nuko nyine iyo ntajyane izo za liste z'abasirikare najyaneragayo ntabwo mba naravuye imbere ya conseil de discipline
bari gufatwa nk'umugambanyi
ariko babonye njyewe mu myaka 2 nabayeyo njyana abo basirikari ndi caporal ntaze bega zahabaye ti conseil de discipline igomba kuba yararebye iti kuko uyu musirikari uyu caporal yarenganye bahiri nibwo hari bafashe umwanzuro wo kugira ngo bampe imitasi yo kukiwi icyamba bagereyo nuko roje uda chef bapfa ku rurimi wari wasigariho kandi kwe nanjye yankoreye motifu nk'iyo yari yakoreye serija do serija ari we yajyanye ubundi gashyira mu kabare bakanywa bakaza nyine basinze nanjye uyu motifu kabare yankoreye yajyanye muri discipline igatuma abanyekana amapeti nta kindi cyambabaje
no kwihangana bibaho mu mateka
we
no kwasi ngo wasezeye igisirikare ryanjye
igisirikare urumva muri 76 mu kwa 10 iyo degazi habanyire za ex-president Takayibanda bampaye imitation kukibuye ngeze kukibuye ubundi kurangiza igisirikare nagombaga kurangiza imyaka 10 kuri 31 kwa gatatu le 31 mars ubwo mu kwezi kwa mbere ukurikiye Yesu yantumyeho bari kureba nyine abasirikare bazajya mu kuba bafite determine kurangiza contrat anumati turagira ngo dukupropose kugira ngo wiyongeze tuwindi contrat ndamubwira nti mu buzima bwanje niyo nari kuba ndi hehe ndi kiniki navuze ko tazarenza imyaka 10 mu gisirikare biramubabaza ko yaranze twabanye igihe kirekire umuntu twabanye mu mutara twabanye Nyanza yari komanda ndimo komanda ntibishoboka imbwose niyo decision yarayifashe atumaho umugore wanjye nawe ngwaze mbese amyumvishe ko twakora indi kontra ubwo abaje umugore wanjye turi hamwe ati yambwiye ko atazarenza imyaka 10 mu gisirikare yahise asinyurira ko nzatara 31 z'ukwa gatatu muri bigize 31 z'ukwa gatatu ubwo u Rwanda n'u Burundi ngo bapfaga ntuza frontiere yahari ya mu Bugesera ibapfa imipaka noneho baba baduhagaritse kugira ngo wende bahashobora kuba intambara ubwo bigeze mu kwa gatanu babonye bicogoye kuko ngo icyo gihe bafashe baragabana inemba batera ibisima barangije kubiteraho urumva yari ku ngoma Habyarimana niho yari maze gufata ubutegetsi mbese ngo barumvikana bashinga ibisima kuva inemba bamaze igihe kushinga ibyo bisima batekite ntuza bagifitanye nibwo ukurikiye Yesu bandekuye bati bampa imodoka irancura injyana iwacu muri 77 mu kwezi kwa gatanu
muzehe Paul Rugenera tuganira umwe mu bahoze barinda president Gregoire Kayibanda tugana ku musozo ni mu kiganiro muri isanga ni ikihe kintu wumva wakoreye president Kayibanda ku buryo wakigamba ukivuga ibigwi
uretse president Kayibanda nta kintu namukoreye ko mu mategeko ya gisirikare gusa nuko namwubahaga nk'umuntu wabaye umukuru w'igihugu nawe yabaje nyine nk'ubwo baje nyine asohotse nkagenda nkamusuhuza tukaganira nta kindi naba naramukoreye uretse nabo bana be ndetse nkaba nasabye ko nabihanganisha nuko nkabo bana be rimwe na rimwe bazanaga abantu babagenzi babo b'abanyeshuri cyangwa bakambwira bati aba babaje gusuhuza papa mbese nkabona nkabaha uruhusa ari uwo Sumuta ari uwo Bernadette ari Epifania ari Erede Brand ari Eugene bose wasabaga iyo nka Eugene we yari mutoya urumva we yari mutoya ari munini we wari wigaga mu by'Imana yari mutoya abo bandi bakuru iyo bansabaga nk'iyo faveri bazanye na bagenzi babo kusuhuza se narayo nabahagaye iyo audience bakagenda bakabamuramutsa bagatahana nta kindi bese n'umbona naba naramukoreye
hari kindi yongeraho ku kiganiro tugiranye ku ijwi rya Amerika
nta kindi nakongeraho gusansimishwe nuko ijwi rya Amerika ryashoboye kumbaza ayo mateka wene nari kuzapfana none nkaba nanje nyashize hanze nyavuze ku buryo nyine ibyo bintu byabaye muri kirya gihe nanye ubunda humitse nuko nashimira ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Paul Rugenera. Amateka y'u Rwanda zandikwa no gusaranganya ubumenyi hagati y'abana barwo bose. Ndagushimiye cyane nawe Eric bagira ubusa. Ni na hano dusoreje iki kiganiro hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye. Mbashimiye mwese kuba mukurikira ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana, murakarama. Thank you.